asover sappe tati lewru janvier hitande 2023 sakiraabe ona bismillah hedaade kabaruji kartanaade sukaabe jokkobe do studio tamani Ousmane Niari Boul e Oumar Waygalo ngonno do baro bismillah selle
basu fada sina sago meden tan parika
ay jettoje Allah hedi woni ko woni ton
so watti junga e basu en kalan hala kan Côte d'Ivoire 2023 ko hani fuddude wattu jono lamwana wonde wadde do imma daraji sukaabe kajaabe jewoyde maccingaaji mari di to korgoto no kan wittiraade le odo nokku tagal mudu to kolon jabatodo wiama sukaabe joklobe be gonde wadde imma daraji faabe jotto yo nokku nuddirta do korgobe paabo ton jaga buule leedi malindi Mamadou Sama Seko won kedjaade meden le odo nokku en garantimindiren ko nayri bangal fina tawa do no bomi waylube nokku nuddirta do mahina
journal kan on wa hebde kabaruji sijo tamani fiudande to kantum
no biru da baru kan Côte d'Ivoire 2023 won lien ndoka do Facebook sukabe jokolbe hasin dimbe yaade ko duwar ndaroyde o kupu anambawi e windade mbud ndokata
non wori sudu ministre humnidu kabaru birki sembe cetle leedi meden di wonde wadde dido imma draydi sukabe jokolbe jitti sanne fa kedo famtara kedo sita sidibe
firde balan ko noddirde kan yo yembere mawno ko hanen lalnede le mudum lam ko leedi malli fi dabiriji yalla yibe hewbe ani a jinnina to balan leedi malli leedi Côte d'Ivoire dum ko holi Tibouakar Niane chargé de mission ministère humneni kabaru haro chalde ko tawta tan jomum nato bi leedi malli ani wa in winde inde mudum tagan sun joge kartal mudum nina ma carte vaccination ani wa yewde torrafo wala hen ko dabri fiado weli haye tan sanne yoga be holliti jaati wiido hunne ko han jokkunde watte fu
ça me plaît mais je n'ai pas
le mais wiedam sanne tegan ko dabri fiado mili jaati yaade ga wurde leedi Côte d'Ivoire ana tiidi sanne feso yoga be naba ma mere a tawan be wawa darrade e nyamdu mabbe nanal mudu minge mi yaade jaati suna be darde e nyamdu tan
certain di ali
tagal mudu to arfa jamar yottige leedi Côte d'Ivoire nyamdu mabbe kati be walta kambe darto e mudu ga do tawede fu so fiado balon leedi mali fedu ne le nature ballon genni fu to pirre ballon watta kay naban jingintobe on nuku gaadum wa wadede so wala ni neddo fu hasnudo yaade tawire kartal mudum nina ma carte vaccination ko ngo hollitita
sukabe jokkolbe wombe kolonjeba ana gonde wadde imma daraji faabare jaga bulle malde do kan Côte d'Ivoire 2023
ebe keebe do yimbe le gombe le kerol hakkunde malikani e leedi Côte d'Ivoire anni wadde dido imma daraji fa jotto nokku no dirte do korgo fa kebe famtare kedde Mamadou Sama Seko hebni en do hen
hono malinkobe hobbe hayebe commune kolonjeba na pelliti faabade no haniri hejabe leedi mali gonbe to Côte d'Ivoire
leedi malni wawa fiide ballon tawa menen jodbe genni kolonje me immaaki me yewoy dum me fian dabiriji fu hono wittirto on nukku sabe lawon jaade mun ana niwi tagal modon son gourmand du hebni jamaare moblaaji dudu puran jaawunde kassin min tiddi jaati mali heban o kuppu
hikka imadraji di jingani jaati fedde jeunesse kolonjeba e wi ardibe nedo fedde imadraji jukiti wadede yalla golle faaba jagabulembe na heba lawol kedan jean jugu koni horejo fedde jeunesse kolonjeba
amical labbe
mede wondi fa hannen e jingunde fiobe balon leedi malbe mi woni amiru walle sugabe jokolbe genni kolonje do mide wada yembereji kewdi de ciudi arajoji kolonje ko akata sugabe jokolben hajileji jingunde fiobe balon meden
kayna coupe d'africain ta
andon wiide aswerende 13 janvier fudata pide ngal do kartal kan Côte d'Ivoire 2023
yembere balon afrique hal mudon tan wodi watta joni auto ko duarto baro
non wori Ousmane Niari Boul en bien kikida handen dum woni ko no 34e edition kawrital pan tatobal en nayo bal coupe d'afrique dum fuddan wakati noga yande le stade alassane dramane watara leedi Côte d'Ivoire ndi wadan hebinira ton e guinée bissau le odo nokku wakati noga yamde solando jabi en bien jaga boule mali e dungaran fuddo ton pide mudel le talatar warorde noga yamde nokku no dirte do korgo be kebindiranto afrique du sud yo lando yafin ko le o
amina ya rabbi odo bay hokkude min ko woni hakkilaji modon na do bembe ande de do hella men facebook kanye compte twitter le nde yontere IFM ngaji yoga jidon do musel njanginte darni golle sabe ndokaka bursu ngaji muben e turso ngaji muben holli maji an hen IFM mo to me nyakanye e nyono
do tawde fu IFM ngaji godle sa halle ndi kanele wudle ndi kan gonde jukita ton jande mudun yenna fa keba famtar ke sita sidibe
le genni nyono fartade genni tominia sukabe jangobe IFM acci jande ko yata jontere wotere le ne yontere fanane murtere yu habinade yalla ben hewta kalsme ko nedere bursi kay truso dongo hollite karun dambeli kanu secretaire general IFM tominia le jontere ƴaɓɓinen wonko yooɓi amen lewru wotru kay tourso amen mi holliti mi jaɓata o kalsi saabu hunde foof nafta amen meɗe keɗelaji kewɗi sanne meɗe yiiɗi jaati ɓe kalna amen hoɗum saabi fahannen mi nonki hewde kalsi amen o cagganɗen nokkuji ɗiɗi sukaɓe janggoɓe IFM genni kuuro kan e gawo ɓe ana wonde e jande lewi secrétaire général sukaɓe janggoɓe IFM genni gawo Souleymane Ag Chikabar o holliti wi kamɓe hewti kalsi mabɓe ko noddirte tourso kan e bourse ɓooyi min mi hewti kalsama fo da muɗum meɗe tewtira hooreɓe suɗle kol amen tinno fa hannen mi janggan tan so nulan torra fo min mate mi yiɗa jaati yeyde e murtere golle meɗe wonde janggude fa hannen mi mitan ko jaati murtere golle miccitunde wi caggal nden murtere golle waɗantoɓe sukaɓe l'école hooreɓe suud l'école ni jukki walde ayemne caggal muɗum ɓe fuɗɗide ken jande le non suud l'école
ɗum naɓatan e mini magga yontere nde mini magga meɗen hannde ana fawi dow ɓamgol desowal Mali kananke leydi meɗen nde ɗon colonel Asimi Goyta wattude e juuɗe e jagga bulle Mali ɗe
o hokkiɓe ngal ɗo desowalle alkamisaare sappo e goho lewru janvier nokku noddirteɗo Kuluba desowal ngal hokkama toon capitaine Mali o kanko noddirteɗo Amari Traoré le majjum du hoorejo laamu hakkundejo colonel Asimi Goyta hollitiwide nelal ɓe nela e muɗum gikke do ana yowa dow maɓɓe fa keɓen famtade keɗɗen sita sidibe
hayeɓe ko heewi holliti wi e kan e weltigue sanne caggane desowal leydi Mali hewtina fiyoɓe bolle ɓe to hoorejo leydi ni lewi maɓɓe ɗum ana hollitita wi ɓiɓɓe leydi Mali fo ana jinguina fiyoɓe bolon leydi men ni yalla ɓe heeɓa yarda yesso yoɗum hunde ko hollitita wi fiyoɓe bolon leydi Mali ɓe ɓiɓɓe leydi Mali fo ɓe firta inde mumen nga hunde wotere ko won toon ko hawini kan sanne ɗo yo haqqileji ɗi ekkitino ngal guɓal kan hoorejo fiyoɓe bolle men noddirteɗo Amari Traoré haqqileji lobbiɗi ɓe holliti fiyoɓe meɗen ɓe ɗo ke weli kan sanne ngal gollal waɗaga to hoorejo leydi nin yiɗum hunde mawneno saabi wongoɗum faccintinta ɗum ko holliti kanko sira gattu sise goto e andre kabaruji pirde ballon
la remise du drapeau
hokkude fiyoɓe bolle meɗen ɓe ngal desoɓe naaɓa ɗum ana hollitita wi hoorejo leydi jaati ana jinguina fiyoɓe bolon leydi Mali capitaine Amari Traoré an hani andude hannden wi ɓena hani tinnade ɓe waɗa kulle fo yalla Mali ana heeɓa okkupo hikka gollal ɓe halfinaga yo hunde mawneno lene pirde ballon
4e édition de la coupe d'afrique des nations
Asimi Goyta joni fiyoɓe bolon leydi Mali ɓen hollitiɓe haqqileji lobbi ko hokkataɓe ɓerne lene firde ballon caggal muɗum nde hokkiɓe desol leydi Mali nin o holliti wi kamɓe haɓatoɓe inde leydi Mali hannen ko naari banggal haro calli ɓiɓɓe leydi Mali fo ana jinguini ɓe ɗum wonko yettini fiyoɓe ballon ɓe
kabaru fina tawa hannden e jaranto mayna dow le cercle bafula be en kalan haala bomi noddirte ɗi taggue aɗa andi ɗi bomina
wala ko anda miɗi saabi de mi anda kasum koɓɓe
ay ɗo holitama wiyede yoɗum bomi wayluɓe nden wiyama fa bomade ka kinatawe yakawere wo e maɗa de sana ɗum ɗi jaafa e ɗum woni ko holliti wiide Sidi Tamega ardiɗo wayluɓe wonɓe guendi noddirte nde Sidi Be la kanko ɗon hoorejo rekko tarade keɗɗe ko wi Moussa Be Sidi Be du faccitago sita Sidi Be
le tagge mumol ko noddirte tagge yo mumo fina tawa minen kasunkoɓe komin loni mamraɓe amen weyluɓe watti fof so meɗe waɗan yembereji amen beeloyaku mi waɗan pijirde muɗum saabi mumo muɗum ana serti e mumi keddanɗi saabu mi diwan mi jirfo bagguiɗo ana fiiye beelo debbo e beelo gorko han ɗo mumde ngol jima noddirtemo tangge ana han tawde neɗɗo joni cellal sanne feso tan ɗum jimi weyluɓe homo fof ana wawi mumde hen torra fo hewta ɗum
kabaru tariki yontere nde boru nana ana wiye gorko firatake e pisirɗina
ayo won hollitimɓe wiide kay iɗum waña usun
e noon jaati kanko noddirteɗo Moussa Bala Balo gonɗo to Sigutto o holti wiide eɗum waña honno biruɗa ni gorko hana firede e pisirɗi saabi heɗum de ɗum moƴƴa keɗɗen ko wi Mamed Cissé du faccitago sita Sidi Be
le balais se
pittirɗi yo hunde ko neɗɗo ɓamata fittan nokku happodira ñamarta gaso ara fa pittirɗi fuɗɗikin timmude ɗum naati ken hunde ko waddata bonollaɗum pittirɗi ana sawi kulleji kewɗi bonɗe yimɓe anna soni a fiiri bani adama pittirɗi fewsita jomum lalniɗo ɗum wawata natata saabe ɗum bonna largal saabu menen le fina tawa amen mawɓe ana loota neɗɗo leɗɗeji ɓe capaɗe nandan muɗum ana bonna ɗum fo ɗum moƴƴa feewi ɗo hana jaati ɓamde pittirɗi fiira tommonte
baru kadi ɗen kabaruji ɗi kikiɗa ko e mbiya an jarama
ɗo garte haddude kikiɗande dow kabaruji ɗi sukaɓe en jotiɓe kala ɗo mbawi tede le Mali fo e maggal muɗum fede ɓe jaa fi enoko yewtere men noddirten tuso grede ne wara en jan kawrte mabɓe fa nokko noddirteɗo Tombouctou Albilal e Soudan